会話をに会話をにいやぷない Nobody is lucky is my banana sini banana siniKai wa woni, kai wa woni, ia punai. Nobody is lucky is ma, banana sini, banana sini.Waitasini na weba virasugani.